Shanky supplier. Don't come.
Oa kindamba shika kidogo kindamba. Oa shika kidogo. Oa machizi. Oa machizi. Oa show me gami oa machizi. Atake usalama vya uvipi. Oa kuma nishani. Oa dogo kamtona. Oa kanyaga kamtona. Oa atake usalama vi. Oa usalama vi basi. Atake usalama vi. Temu mizani kwa machizi. Anapanda kamtona. Anapanda kanali. Aina hiyo machizi
mashiki. Okay. Atanti baba nasma.
Ayawe.
Mitoto wa maplay. Swahilini Mr. Katuni na ukipenda kichekesho shangae na chana sana kuna najua tunasema oniju kona na kujua na nime na kuona uja wazipane kimbaga uja nisu nataka kuwa mime sana mime niwe nani kikubwa sana madogo amjulikiani na mina chana sana ni mtabato na nani tunde chika mkeni wawu ni chika mkeni masela chika mkeni wawu ni chika mkeni tunde kule chika mkeni wawu ni chika mkeni masela chika mkeni wawu ni chika mkeni tunde pade chika mkeni chika mkeni chika mkeni chika mkeni chika mkeni kule
I'm saying,
mtoto umetoka mbali ujue. Familia zangu mjue nini, riziki rodi mjue nini. Wanangu riziki rodi mjue nini. Mne saba. Baba Nasi. Nani, Dundo, Wizo, Baba Feti, Mishaba. Na mbuona alimuza. Tuweja ya porujo babake na sinademu. Ikifika meda ya bwe tunakuja kwa mbele alafu kinajitekesa alafu kinajitekesa kama bebe tujitanku kama ni Rastafari tujitama tuzebo tu Rastafari 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 Rastafari Chaijaisha na show na imari Zimata anataka nione ki Tukutane pale kibanda umi Takupaela ule mchezo tukiche Kama nyoka kwenye pango na tele Wakiishiwa wanaimba kigele Leo kibongo walafu wote tunache Walafu wote tuna Kama vipi teleza 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 toto walode teleza Na teleza 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 toto wakawe teleza Kama vipi mshika Mshika wana shika wana shika Shika wana Uwa Uwa
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.